It's a big tune. Ilia, Ilia. Let's go.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Miro nyende kani lungo buketi maleka. Girl, I never give up on you, look cause I'm a fighter. Me want to pay for you like I in a the magenta. Every day you night you make me call back. I need to serve the music.
Ruganyi madiniku Kanyi delere sinyi madiku Sangwanyi kwa madia Uwe Mabebi nyi kwa madia Uwe
Aela Madizi metuzi figa na kabadi Rua na kosunyi te aleto Maizi olea ni kondre makua Madizi troku zona ni anakemi hey. Nyi maizide Nyimaiside, aleni,
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Gala body good, nyamudungudu. Gala body good, asenya mudu ningudu. Gala body good, nyamudu ningudu. Nyike mani toku endu letu bayaku. Nyindegba dulunai, nyindegba renai. Ovia na tijori, nyindro di makuwa ai. Nyindegba renai, nyindegba dulunai. Ovia na tijori, sao di makuwa kwa.
Nyindezia ningulu, matuze yankangulu. Nyawe madhiri ziri, samare wingulu. Andre lulu, oluri, disa lulu. Nyasu kong kong, sameri ya lulu. Kibebi nyalu mifile. Nyebedala nyayuvala le mifile. Niru, niru gal ni madidi. Umani speedidi nye baba kovudidi. Kido, kido leni
mizangia. Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Naso masimpo, ijo mani nye singu. Nye di design is simple. I never gave up, ajo maliga look simple.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Mizangu wa madidri, kilio.
Madidri nyende kani mani loku kilia.
Loku wengi kumani nyolinga. Nyeko madive kwa ufatura nyetro. Chokola ite sari tuendu nyetro. Mizangu wa masikele nyindro. Loku
Malenene, Nalomaneri, Alicaluda, Milabe Wizulu, Tarina, the Nanina, Nanda Pelerez, Adi Arimanura, Vinya, the Tadis, Adi Maida, Muturukuqua, Nizila Susana Kalu. Everywhere you go, nigga, fellow, my life is something you control.
Seka body, Tuana, Sekololo, Putia, Sekololo, Natia, Sekololo, and Yenkasa Kongolo, Masama Sikololo, Sweaty Line Entertainment.
Mizangu wa madidri,